No time for crime. Chilling out with my niggas. Sipping champagne with cigars. Meditating, making bangers.
Problem on the beat.
Snap Jay-Z, atenate. Towaka na na chikute. Wewa wadina jitute. Send if you a savan kute munte. Mvude wala chachitufu. Ninga mazindi mutefu. Rhyme ziri kuchitufu. Wewa lunge. Ndimo miufu. Chill out. Wama hater let a proof. I'm at the top my nigga. Never be baby nigga. Bakuwe chonyo ate we nigga. Murayme na fusa big spender.
Rhyme the big spender. Sichariori pretender. Katindi doni na fuse narenda. Jungu pula kweno kanyo. Maheta mpulida kweno nywera. Jungu tula kweno. Maheta mpulida tula wansi. Kweno karida. Utandika nkuru kutanga. Kala kata marapu kampasa. Kwe chito kwa tampo chontoka. Nyiga neba kampasa. Kwe chito kwa tampo chontoka. Nyiga wa kampasa.